It's your boy, Shaco.
You know we gotta do the remix, right?
What's it? Da-da.
Yeah, yo. Short of words.
Okay. Singeli, Vanga. Hip-hop, Shalanga. Na mapenzi na izibitika, nimezaliwa Tanga. Ukisikia msiba ujue matanga. Mighty letter sanda, wambieni kuku mgeni ndo nshatoka kwenye banda. Tusha rap kisa ndawe yani kabla hao marapa wenu hawa tik tik tu. Tunacheza na dadako ila dadaitu chonde chonde. Wananita tuwa kiduku jitusu ule makonde. Ina depressed inga linga ina phantom white. Ama created one finger ina blunt and white. Ni yule yule sholo brains mwenye tenze nyembawa. Leo kidole kimoja bila gang na funja chawa shon.
Hei warembo na nasa sukari, yeah. Mapenzi mengi sharukani, yeah. Itanda na geuza rali. Na shinda na pewa medali.
Amu mingu na mungu ndo anajua.
Anajua
kosa wa uso izi kutusua.
Kutusua
niko juu walpanga na imekua.
Imekua
kwa shobo dundo sitakuja kukumbua.
Kukufua
si wewe tu kawaite na wanao. Upigu wewe tu kawaite na wanao. Kalishu wewe tu kawaite na wanawaji. Wanawaji bo, wanawaji bo, wanawaji bo.
Bamutang, wanapuwa samlika na mbala mwezi, rest in peace. Wanapuwa samlika na Godzilla, rest in peace. Five rings kama Kobe Bryant, Black Mamba, back to the bees. Touching the floaty, took a downtown, waka kote West Indies. Middle finger you from a hater. Tutu ya wazazi ni webenka. Tutu ya mtangu wateja. Hata life curative kwa tushega. Setu zone singe kupo vila jemba. Wanauliza VIP city kwenye parliament. 2025 ni wemba. Naona maimiswa na chonga. Kiswa na upande zoba. Squeezy my demu go down. Yapo si yomba blojo.
Si wewe tu kawaite na wanawa. Upigwe wewe tu kawaite na wanawa. Umote wakifu kawaite na wanawa. Ukarishu wewe tu.
Mia saba, kichwa kichwa umevaba. Pidi mia saba, pito kato kichwa baba. Don mifika baba, na mjanita baba. Na chanika na wazika, kupona labda. Sije moja moja, tena mkije mje kikundi. Ni wagandishe kwa hoja, mgande kama gundi. Nuaneshe ufundi, ni wakesheshe usiku macho wazi kama bundi. Hevi punde ndo nimerudi na mabom kaburundi. Nimejaza maujuzi, uso babu, uso mbuzi. Busy na my music. They're coming, DJ Chesa music. We're busy, hey. They're coming.
Still again. Oh, yeah, yeah, yeah. When I want you, oh, when I want you, yeah, yeah. When I want you, oh.